download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.
Chunky Supplier, Chunky Supplier.
Bado piga makofi kwa Speed Joe Bencho. Wote piga makofi kwa Speed Joe Bencho. Piga makofi mawili, piga makofi matatu we. Piga makofi mawili, piga makofi matatu. Apo katika kwa baga wa miskatu. Apo katika kwa baga wa miskatu. Nyesera kwa baga wa miskatu. Kula baga choka kwa baga wa miskatu. Makistani kwa baga wa miskatu.
Oya niseme nisipeme.
Ule niseme. Midundu ya ufuwa.
Nenerutu niseme. Kuna swali najiuliza, jibu sijapata, kwa nini mchungaji yeye atoi sadaka? Tula sio wanangu, mnajua kitimoto alama shehe wanatumia.
Acha mkibaba nasma.
Wote kama kweli umekubali makofi piga kwa juu. Kama umekubali makofi piga kwa
juu. Acha mkisupply.
Kama umekubali makofi gusa kwa juu. Kwa wetu. Ludozi, washima, wana chepuko. Oya ni chane. Kwenye ni chane. Menilusu ni chane. Kwenye mziki wa singeli wenzako ananitangwea. Siringi, sivindi, ninaishi fair. Sinaga ushamba kujifanya wakishua huko Moro vijijini. Mwamba ndo nimezaliwa. Mahindi, miogo, ndo vimenilea. Ila nimefanya vingi ya uwezi ya mini. Lengoma kumasava yote nimetunga mimi. Ukipenda pigia makofi, ukipenda pigia Mazaro. Wote ukipenda pigia makofi, ukipenda pigia Melos. Kambie bosi. Wote pigia makofi kwa Pigito. Pigia makofi. Ubaya mzini kone nao. Itulia nono tuende ubiti. Nono tatu wana ube. Bado wapigiza. Bado natafuta era. Kuhusu matenzi yaliko nitesa. Nono no. Menajua mke mwema. Natoka kwa bwana chula wa vigodoro. Oya mwenenu na oa. Nimepata kimwali mambo ya michepuko. Oya nitaacha pombe, nitaacha sigara. Ila kuwacha bange. No. Wena lota no. Mitoto acha yembe. Urudo. Tunaimba ocho anaume. Itikia. Ocho bagaji. Itikia saa tuende umibi. Unaitikia saa tuendikia mandeo na kichobo. Najua unipendi misi kulazimishi fanya unachotaka. Bado sauti dogo itikia sawa. Ila sawa hawani mna mwita malaya. Ila moyo wangu kwake umefika. Tena pare kileleni mnaposema nyinyi sisi tunapita. Sababu nampenda naye ananipenda kwenye begi vita. Lambo na wavetenamu tunapokutana tunamaliza na amu. Kito kelele zenu atutaki kusikia wenyewe tumelizika. Kitoto cha mchungaji baba kekalizia mwanae kusilimisho. Oya mapenzi siya. Tekesa kichwa kidogo. Oya mapenzi siya. Tekesa kichwa kidogo. Oya mapenzi. Tekesa kichwa kama umekubali mapenzi siya. Oya mapenzi siya. Ila saa hawani unasema malaya. Ila moyo wangu kwake umefika. Tena pale kileleni naposema nyinyi sisi tunapita. Sababu nampenda naye ananipenda nimejipita. Lambo na wavetenamu tunapokutana tunamaliza na amu. Hizo kelele zenu hatutaki kusikia wenyewe tumelizika. Kitoto cha mchungaji baba kekalizia mwanae kusilimishwa. Oya mapenzi siya. Tekesa kichwa kidogo. Oya mapenzi siya. Kazalo. Tekesa kichwa kidogo. Oya mapenzi siya. Itikia era tuende itikia era.
Chunky Supplier.
Itikia era. man and me at your boy and got a foot. Who has been so good, my second time she make a nigga yamuki pata. Who quarry had any fender, I love it, and you have been a chum shawishi. Boy, I'm a busy noma, who is the good joy of you, Akamauna? Boy, I'm a fire. Who said the case? Boy, I'm a fire. Who said the case? Oh, my, I'm sitting on the 20. Shy, baby. Don't jump on me, too. I like this day, too. I don't know. I'm not going to be a man. I'm not going to be a man. Why you always think that I am better than me, Papa? So, here, Mama, we monadi ni a idi mi na ye Papa Tiso. Why you always think that I am better than me, Papa? So, oh, I'm gonna win. I do want to take this and I'm gonna go on your show. While I think I'm gonna get to the top, I'm gonna get to the top. I'm Aliyewa pa waondo watanipana mimi koja mimi komayo nitoke upasiki. Aliyewa pa waondo watanipana mimi koja mimi komayo nitoke upasiki. Usaji wapisa nini tomana nimeachwa koja nikatafute. Upasiki nisokile masiku taeshe nikaneke ya kuzipata. Oya mapezi noma uwezi kuenjoy ukiwa kama una. Mkweli alinipenda ila amedanganywa kilicho mshawishi. Boy, I'm going to get a little bit of a Nyosha mkono mimi nataka niombe. Nyosha mkono. Aso nyosha kidole mwambie una kitobo. Nyosha mkono juu twende. Nyosha mkono juu twende. Basi kwa jina la baba na la mwana na la roho tumekuja mbele zako Mungu baba tusamee. Utuepushie na yale mabaya yote ila utujazie na yale ya mema yote. Tunaomba sana ujana una changamoto. Utuweke mbali na ile adhabu ya moto. Haleluya. What a two pigama to become a two cock of a force of food. What a two pigama to become a two cock of a force of food. India, what you wait? What a two pigama to become a two cock of a force of food. Yama to become a two cock of a force of food. Wow, when is that? Kwashima. Kula kwa ni mcho yo Chope, tuimbe ote chope. Una imba ote nyungu sena. Kwa kasilemo kito chope wa mwitu. Kito chope kula kwa midyacho. Kwa shima Afi mbo si kumye. Kwa lungu si wala mbune. Sauti dogo, sauti dogo, sauti dogo wana. Amina tunaimbia chini juu tunanyosha mikono au vipi? Tunaanza moja au vipi? Asocheza mwambie una kichobo wewe. Twende niza. Kwa ya kutuwa la. Kwa kanini. Lakini
my man, oh my man. I'm talking about the yaki to the yana kuona boyana muwa kuone. Oh my man, the yari yaki mwari ni katoe mahali ni mlete nyumbani. Tule tebele da da, chitake sabari zike na yaku wa, kuhasu niwa. Wachana na we, Adoba. Nina kupenda unajua, mtoto sabato. Kuishi bila we.
Chanky supplier.
Shiga niza. Shiga niza. Kwa heshima tunamalizia bakola au vipi? Kwa heshima.
Chanky supplier. Supplier.
Aida twende. Serikali ya ubwagaji mitoto mbwa mwetu mitoto akamfile bosi mitoto akula kama jasho. Mitoto samaki poli nyungu msera cha yembe. Kwa shwa vina ngoja ni waumize wakirudi nyumbani wakajiulize huyu dogo amelela anatutoa jasho. Oya kweni makini nitawashika makofi. Wote piga makofi 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 makofi. Bado sio una taida laida. Ama uweze kucheka. Ama uweze kucheka. Ama uweze kucheka. Sema wako tu shau. Kama uweze kucheka. Mbaki atukupi. Seti Mike. Kama uweze kucheka. Tuna. Kama uweze kucheka. Semu wako tu shambala. Utanifanya nini fala. Kama kucheka.
Che torna la latini e manda ti baccare in danni vululu volare kupagia sigari kipanya mi mende imeja atari kuki kuoga mi wala kufua ukipishana na mimi lazima tatiba puwa cha ajabu nime pebra na bichwa kishuwa no wea pumele ona zari wea pumele ona zari wea pumele ona zari wea pumele ona zari ezekia no tuende kugambani adem kwenye dundo no kugambani adem kwenye dundo.
Ayo King, nasikiliza midundo ya Swaz.
Mungu mpaka kwenye dundo, kado kijana anapata mkongo. Kanisani kwenda na vinini, mchungaji kula waumini. Kabona nalala mchana, miaka 20 kwa mama. Kwa jamani no 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 no. Waheshimaniza,
chunkysupplier.com.
Kwa heshima, kwa heshima, kwa heshima, kwa heshima.
Chunky supplier, supplier.
Unyama sana mwanangu.
Chunky supplier.
Oa tushuke kwanza tuendelee. Tushuke tuendelee wanangu. Tushuke chini tuendelee. Tuendelee ama tusiendelee. Tuendelee ama tusiendelee. Mpaka jogo wa wiki uongo. Ya 120 unyama.
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.